no nyambye n'ebyo okunambira bisuse byonkoledde bingi mu butuufu nsiimye naye okunnangiranga awo mukyayo olimbye weebala onsuziza kalo nyambaziza kituufu ondisiza kyasi kiganoonyiriza naye tonnangira kuba naawe tebakulangira naawe abakuyamba bangi lwakuba ggwe tobajjukira naye tebeesomangako nga ggwe bw'okola
oba wanyamba tonnangira wanyamba oyagala tonsasanya twali twabirira ebyokulangira twabisiza
sinzira nakusoma kyovuna bafuba nkola ennyo mbeera mu mbeera yeeyagaza naye ate kinnuma buli lwogezako okola ab'ennugu ne besomba
oli eyakuyamba ng'oli mukizibu atandika okwanjala
mbwoyo namuliisako n'engwezange yazambalako
ani atamulaba nga yakajja namusuzaako
ate yeeraga ki ebintu byange kwe yatandikira
muganda wakulangira
mukwano gwakulangira akuwoza kulangira akwazisa kulangira
funika omulimu akulangira
nakozesa kulangira
tonnangira ayamba ayagala talangira ebyo byali byadda kuyamba omuntu n'omwogerera tonnangira ayamba ayagala talangira ebyo byali byadda kuyamba omuntu n'omwogerera Yeah.